waxa ay soo saartay digniinta laga bixinayo in colaad kale oo ka dhacday deegaanka Tukaraq ay abuuri karto dhibaato bani aadminimo. Deegaankaasi waxa bishii hore iska horimaad uu ku dhaxmaray maamulada Soomaaliland iyo Puntland. Ilaa haatanna ma jirto xabad joojin rasmi ah, waxaana maalmihii ugu dambeeyay wararka soo baxay ay sheegayeen in xaaladu ay ka sii dari karto. Ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Peter de Klerk ayaa wareysi uu siiyey laantaafka Soomaaliga ee VOA waxa uu kaga hadlay dhibaatada ka dhalatay colaadda haatan taagan iyo tan dheeraadka ah ee ka iman karta.
First of all, what I should say is that Solan Sanaag already is a major area of crisis for us. It's one of the very few areas that after
waxa uu yiri ugu horeyn waxaan dhihinaa gobolada Sool iyo Sanaag waa meelo ay ka jiraan xaalad banaadnimo. Waxay ka mid yihiin meelaha kooban ee kadib roobabkii wanaagsanaa ee da-ayo isbuucyadii lasoo dhaafay, kasoo kowadi qalalaasu uu ka jiro. Sidaasi darteed xaaladda banaadnimo ayuu yiri weli ma degana. Marka la eego xataa intii ka horreysay khilaafkan, khilaafkani waxaa ka dhashay ayuu yiri qiyaas ahaan ilaa 15,500 qof oo ku barakacay kuwaasi oo hay-adaha gargaarku ay daryeelayaan. Markii dadka aysan xaaladooda sugnayn ay barkacaan, baahidooda bani-aadminimo way kasii ballaarantahay. Waxaan ugu baaqayay ayuu yiri dhinacyada inaysan colaad kale hurin, sababtoo ah taasi waxay abuureysaa qalalaasa bani-aadminimo oo weyn oo laga baaqsan karo.
Major unnecessary humanitarian need in addition.
Waxa uu sheegay in dad door ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen colaadda haatan taagan. Waxa uu sheegay in dadka wax ku noqday ay ka mid yihiin rayid. Peter de Klerk waxaan weydiiyey xaaladda taagan haatan sida ay tahay.
The situation at the moment is extremely tense. We do understand that the number of armed forces are increasing.
Waxa uu yiri xaaladdu haatan way kacsan tahay, waxaana fahamsannahay ayuu yiri inay sii kordhayaan tirada ciidanka ku sugan deegaankaas. Waxaa jirtay ayuu yiri in rasaas la isweydaarsaday usbuucyadii lasoo dhaafay, laakiin khilaafka weyn ee ka cabsi qabna weli ma dhicin. Hase yeeshee xaaladdu waxay ku dhowdahay ayuu yiri inuu khilaaf curto. Haatanna labada dhinac islama hadlayaan, haddii ay tahay dhinaca siyaasadda iyo weliba heerka farsamo ee saraakiisha militariga labadaba. Qalad ama isfaham darro yar oo dhacda ayaa keeni karta ayuu yiri inay colaaddu hurto, waxaana ka dhalan karta ayuu yiri dhibaato la xaadleh oo
bani-aadminimo.
Mas-uuliyiinta qaramada midoobay iyo kuwa beesha caalamka ayaa soo saaraya baaqyo ku aadan in colaadan la qaboojiyo. Si gaar ah waxaan u weydiiyey Peter de Klerk waxay qaramada midoobay ka qabatay qaboojinta colaadan.
Well, we have spoken both by telephone to the leaders and not just the UN.
Waxa uu yiri waxaa labada dhinacba kula hadalay khadka telefoonka labada hogaamiye. Mana ahayn ayuu yiri taasi mid ku kooban qaramada midoobay ee waxay ahayd midaa kala kaashanay xubnaha beesha caalamka. Aniga lafteyda ayaa booqday ayuu yiri garoowe iyo hargeysa toddobaadyadii lasoo dhaafay, waxaana gaarsiiyey ayuu yiri dareenka beesha caalamka ee ku aadan xaaladda, gaar ahaan cawaaqibka bani aadminimo ee ka dhalan kara. Waxaana ku boorinay ayuu yiri inay sii wadaan xabad joojinta inkastoo aysan ahayn xabad joojintani mid rasmi ah oo laisla gaaray. Waxaana ku boorinay ayuu yiri inay isla hadlaan isla markaana ay xaqiijiyaan in hay-adaha gargaarku ay gaari karaan, sababtoo ah ayuu yiri xaaladdu marka ay xataa caadiga ahayd, Sool iyo Sanaag waa meelo ay baahi weyn oo bani-aadminimo ka jirto.
Possible because as I was mentioning before, even under normal conditions, Sool and Sanaag is an area in major humanitarian need.
Hay-adda kafaalooto xasarada caalamiga ICG ayaa dhowaan ka digtay colaad ka dhacda deegaankaasi, waxayna sheegtay in labada dhinac ay ciidamo dheeraad ah geenayaan halkaasi. Waxaan weydiiyey Peter de Klerk in la dhihi karo colaad ka dhacda deegaankaasi intii hore way ka dhowdahay.
I would say we are indeed, I mean the situation is very very tense at the moment. We are monitoring this very very closely. Of course, you know, it's very
waxa uu yiri waxaan dhihilaa xaaladdu haatan aad ayay u kacsan tahay, si dhow ayaana ula soconaa. Xaaladduna waa mid aan kala caddayn, sababtoo ah qof kasta way ku adag tahay inay tegi karaan Tukaraq. Xataa xilliga caadiga ah ayuu deegaanada Sool iyo Sanaag ma aha meelaha ugu sahlan ee meel walba la tegi karo. Xaaladdu aad bay u kacsan tahay. Dhowr maalmood ka hor waxaa jirtay ayuu yiri rasaas koos-koos ah, mana doonayno inaan sugno inta xaaladdu ay faraha ka baxayso ee khilaaf weyn uu
dhacayo.
Intaasi waxaa ku eg qaybtii hore wareysiga aan la yeeshay ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Peter de Klerk. Qaybo kale oo ka mid a wareysigaasi waxa uu kaga hadlayaa mucaawinooyinka la siiyey Soomaaliland, xaaladaha amniga ee Soomaaliya, iyo qodobo kale. Waxaanad ku maqli doontaan idaacadaha soo socda.